exclusive from samup.co.
Tengwesho kupeleti temwe koche switchi in my baby. Nangu wakese uku kunyengerero kawaka nine my baby. Naina wine neko sungila baby. Osa iwala baby. I am our baby, yeah. I love you and you love me baby. Tati watu kwanise wose ni wamatawa. Ushe walibeba, ushe walibeba.
Uka baby.
Atu wali kwa tachi baby chimbama.
Ukoko wa ule nchivukisha. Ate kuna wa
ni mwaume uwa kutimusha.
January mpaka na December. Iwe kumutima wandi wawe kufiweka. If you na kutimwa baby remember.
Paka chepavo we kuzembele.
Sounds, baby.
Exclusive from
Paul Smart on it.